Chitenge koma ndiwe nyimbo ndimba koma ndiwe ndano disimba ndiweyo wanichosa mstress ndiweyo wasinda moyo wanga
ndali mu heartbreak my wa muli energy
bandulo
ndali mu heartbreak
Muli